Abba.
Yeah, SpongeBob.
Abba.
Baby, unajua kujiweka mapambo, unajua kuyafanya mambo, unajua kujiweka kando na mbaya tabia. Moyoni mwangu nayatoa mafundo, siwezi ishi kufuata mkumbo. Baby umewazidi ng'ambo kwa mvuto asilia. Wanaowasifia gawainia, eti kwamba wanavutia. Baby wenda waja kujua, maana wanakosea. Nilishawachunguza gawa Korea, shepu joto vinaperea. Anisimama kidedea, umebarikiwa.
I'm all for you, baby. I'm all for you, baby.
Boy, I never knew.
I'm all for you, baby. I'm all for you, baby.
Boy, I never knew. Yeah, for you,
baby.
For you,
baby.
For you, I'm all for you,
my baby. For you.
I'm all for you, baby. Why I never knew.